Here's another one.
Baby, nice see Makonde. Ulivo baby face, sholala. Eno like you a Monday. Ulivo pigwa jenki, olala. Akitembea mwendo waki, mtoto laini, olala. Ninapenda shepu laki, kalo aini, mashallah. Nisija kesha na kubeti, nikose muda wa kulala. Na choko choko za kwenda kudeti. Yeah. Toto Violet, uko nechiro. Shika wallet, sijiwezi. Kini divert, tantachiro. Nani ya mech, wendo mesi. Toto Violet, uko nechiro. Shika wallet, sijiwezi. Kini divert, tantachiro. Nani ya mech, wendo mesi. Aya jishebedue. Shebedue, jishebedue, ukona chuchu dede. Jishebedue, shebedue, jishebedue, ukona chuchu dede. Ukona chuchu dede. Ukona chuchu dede.
Ukweli moyo unapenda, chunga usije niumiza. Usije niumiza wewe, yeah. Tena na apa kukupenda, sitokuuliza, sitokuumiza wewe, yeah. Utajasho nipe utamu, kini nyima nitakulani. Michezo ya wanaharamu, kitagoti ni zame chumvi.
Toto Violet, uko nechiro. Shika wallet, sijiwezi. Kini divert, tantachiro. Nani ya mech, wendo mesi. Toto Violet, uko nechiro. Shika wallet, sijiwezi. Kini divert, tantachiro. Dani ya mech, wendo mesi. Aya jishebedue, shebedue. Jishebedue, ukona chuchu dede. Jishebedue, shebedue. Jishebedue, ukona chuchu dede. Ukona chuchu dede. Ukona chuchu dede.
Some touch on the beat.
Some touch, some touch, some touch, some touch, some touch.